Babe, I love you, I really do. Mfunas, babe, I be listando, just me and you. Obi makatali, I love it. Yazi mnangi akfeel, I love it. Obi makatali, I love it. Oh, yazi mnangi akfeel, I love it. When I kpele ongeza nklanye, for you I'd catch a bullet. Yazi senga melangkwante. Unqumo lakho lingenza kujame, ngizokunikeza inhliziyo isiphephile kweniphathi. Uthando lwami liholi, mina ngizokublesa ngothando. Ubuye ungiqhathe namahloni, ngibele ngiplashe nje ihlaza. Angani bathi uthanda liboni, mina kuwena ngibona uthanda. Ngikho imbali, mina ngixosha, ngibele ngikhiswa wena dad. I know you probably don't trust me, you the queen of my heart. Ukuthi wena nje ucabi, you my melanin queen. Ngikubiza chocolate ngoba udark and usweet. Aw, ngithanda wena okudlula mina, sengamane uhluphe mina, ngibe umjitone eyinkinga. Mangashiyo wena baby, I swear ziyonginetha. Ngizokuthengela ibhanoi or ngibhali love letter. Emaqinisweni mina ngithanda masuhleka, ngivakashele ezulwini kube ngathi
ngiyakudinga. I really do. Ngifuna sibe babili sando, just me and you. Obi makatali, I love it. Yazi mina ngiyakufeel, I love it. Be my Katali, I love it. Oh, yeah, nice. Ngiyakufeel, I love it.
Fela ulalele ngiyakuthanda, kunembuzo ngifuna ukuyibuza noma ungaphendulanga. Mina ngifuna ukwazi kodwa kuphela nje ngiyakuthanda. Inhliziyo ifuna lokho ekufunayo, ungabuza usijava wena. Bengibukile wangenza ngasimala futhi wena. Udlukile ngiyakucela ungashintshi futhi wena. You kind of different, ungenze ngathanda futhi. And nginale mbuzo eminingi engcono ngayibuza futhi wena. Uyanginika lesikhathi, ungenza happy nesmile. A bit dramatic at times, akukho ngisho isizathu sesodwa nje esingangenza ngakuthandi. Ngiyafisa, fisa ukuvakasha enhlizweni yakho. Mhlambe nje ngizokhona ukutshala uthando ekujuleni wayo, ngiyathembisa. Mina ngisoze ngidlala ngayo wena, ngisoze ngidlale ngawe. Please be my number one, ngiyakuthanda.
Purchase your tracks.
Snipe
today.
Babe, I love you, I really do. Mfuna sibe babili sando, just me and you. Obi makatali, I love it. Yazi mina ngiyakufeel, I love it. Obi makatali, I love it. Oh, yazi mina ngiyakufeel, I love it.
Just your tracks.